Black on this one.
Black on the beat.
Oh na na na. Dodi, ay.
Paso music.
Acha watu waseme vibaya. Wamenteka na puzia. Unanipeleka haya mpaka na deka na kusinzia. Unanipaga joto, unafukuza baridi. Unanifanya niwe gentle, nijiamini zaidi. Kama naingia nikitoka naingia tena. Uko nyuma napakia kontena. Ukinibania njia mabebi nakupakia tena. Uko nyuma navyokanya
njia vema. Moto, 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 my woman. My woman, ananipaga moto, 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 my woman. My woman, ninapataga joto, 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 my woman. My woman, ananipaga moto, moto, my woman. My woman, my woman. My woman.
Anavyonipa mimi na hema na kukohoa. Tukitoka draw ananikosoa. Nilivo kiko jozi magoli ninakojoa. Nisipo angalia roa tantoa. Akicheza kasumba anafika rohoni paka na nkwama. Yani michezo ya punda vurugu kitandani ngwala na mtama.
Naisi kama naingia nikitoka naingia tena. Uko nyuma napakia kontena.
Ukinimba ni anjia mabebi nakupakia tena. Zogia na vyo kanya
ananipaga moto,
moto, moto, my woman. Ananipaga moto, 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 my woman. My woman, minapataga joto, 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 my woman.